Momozanyo, love you mean a fogo si ya mozanyo. When you help me, chidi no manyo. Leka baby na we wachorum ya wano. Kurire no momosayi, otambulo veranga anyega masaji. Oya kalonsule oransi gazani, olinga tate pata kumogati.
Katika uja kulona sala ukula maja. Ni wadeo sidi kutaka watu ale midamu. Kwa nugwe mkuwa chifafu langu sa watu yuza. Kawate no usete kusa watu wakuza.
You, I wanna stay with you. A reason my heart, I'm feeling you. I gotta fight for you. I wanna play with you, baby. I'm wanting you. Abalala balimba, bagala kukusa mukatemba. Once I said I want nunga, wala isidi kula bulanda.
Mukwano boni natoka mutima wange na kuwa kwe sidi kuyua. Newe kuliwa kufaka uwa wavu nzindiva wa sidi kuleka. Nina kukwa gala January to December. Di kwa lari baby sidi mukatemba. Ya galo munza balala bobo kena buimba.
I am the beat.
Love for you, real love for you. I got love for you, all love for you.
Baby, now we are mokwano gwangulina, yeah. Mokwano now we are mapenzi gongalina, yeah. Love on sunda. Na ya tonko ya umokwano kwa baby na ben sunda, yeah.
Chiri wa chitanga tulo kupi wali. Ever try me, never hate me when you leave me. Katimu dauda kulula na sala ukula mada. Ni wadeo sidi kutaka watu ale midamu. Kwa nugwe mkuwa chifafu langu sa watu yuza. Kawaje no usete kusa watu wakuza.
I got love for you, real love for you. I got love for you, real love for you.
Love on Sunday, na ya tonko.